sakela adinga abantu abaningi ubnandisi yasiphandela adinga utshwala obuningi isitoko siyasizela asidinga umswenko obizayo imali mayikhona nje kugrand iplani ihlangena sidinga okunye.